kada hanun kale markan ku karshe ka tagar meydan markan ku karshe ka tagar meydan nakuto chaaylki tu hayo harade nakuto chaaylki tu hayo harade shallay gogol digeegi ku ashada hanun kale shallay gogol digeegi ashada hanun kale markan ku qashayta tagar weydan markan ku qashayta tagar weydan markuto jacaylki waayo harade markuto jacaylki waayo harade adigo gardarano baray godofti gaynan hambarto
Thank you.